Kenya Cane, the iconic Kenyan spirit that's smooth and triple distilled. Toast it twice with a Kenya Cane. Order now at ke.thebar.com and celebrate every moment with the greats. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years.
Subira, tuwe na subira, tujifunze kusubiri, tuwe na imani. Subira, tuwe na subira, tujifunze kusubiri, tuwe na imani. Anaitoa ndo, anaitoa kwa wote, hatuko wengi na si idhiki zetu sote. Sinungunike nafsini, utakufuru ya mkini.
Kesho, kesho, kesho,
wena ndo siku yako.
Kesho, kesho, kesho,
usifadhaike na hali.
Kesho, kesho, kesho,
omba tu afanya sana.
Kesho, kesho, kesho,
tupagi mja wake. Sio mwenye kugomba kusujudiwa wajibu wake, lakini pia habagui maupe au mausi, achagui kipofu au kizivu, jitambui fungu lako lipo. Sinungunike nafsini, utakufuru ya mkini.
Kesho, kesho, kesho,
wena ndo siku yako.
Kesho, kesho, kesho,
usifadhaike na hali.
Kesho, kesho, kesho,
omba tu afanya sana.
Kesho, kesho, kesho,
yeah.
Kesho, kesho,
wena ndo siku yako.
Kesho, kesho, kesho,
usifadhaike na hali.